Abantwana lapha emikhalo, isitayela lapha emikhalo, emikhalo, nabo havo sengishisigija lapha emikhalo, abantwana lapha emikhalo, isitayela lapha emikhalo, emikhalo, nabo havo baby ke sohlangana emikhalo, aha, bafethu sohlangana emikhalo, baby ke sohlangana emikhalo,
shu, asa. Uthola amakhalada fresh lapha emigalo Kushithakila lapha emigalo Bayibizinsimbi yasemigalo Amaimane ujarin nohalfok Kufika amaroto lapha emigalo Bafele kwaqhuma yona ishampopo Ishu angisana malayina Tshela ubecela bafethu ukuthi uzongithola khona emigalo Asambe ngomshini
Awasala, ayawena, asa, ayawena.
Kitsi mikalo, kamena bangana
bama. Kusini lo, ayawena, abache alipi, ayawena.
Kitsi mikalo, kamena
bangana bama. Kitsi mikalo, kamena bangana bama.
Uthola amakhalada fresh lapha emigalo Kushithakila lapha emigalo Bayibizinsimbi yasemigalo Amaimane ujarin nohalfok Kufika amaroto lapha emigalo Bafele kwaqhuma yona ishampopo Ishu angisana malayina Tshela ubecela bafethu ukuthi uzongithola khona emigalo Asambe
hey baby ke sohlangana emigalo Hey bafethu sohlangana emigalo Hey baby sohlangana emigalo Bafethu sohlangana emigalo Yabathi sengishisigija lapha emigalo Abantwana lapha emigalo Isitayela lapha emigalo Emigalo Nabo havo sengishisigija lapha emigalo Abantwana lapha emigalo Isitayela lapha emigalo Emigalo Nabo havo baby ke sohlangana emigalo Bafethu sohlangana emigalo Hey baby ke sohlangana emigalo Hey bafethu sohlangana emigalo
Sente imali engapheli lana nguPablo amabhola ngisho Ronaldo zingango lwandle ingane izinto ebhakishile ama 4x4 imali engapheli lana nguPablo amabhola ngisho Ronaldo zingango lwandle ingane izinto ebhakishile ama 4x4 okay aqume champagne ungasabe my dad mafalo asambe Zolala nyobile, zolala nyobile
migalo Eba fetu so shangane migalo Eba baby so shangane migalo Eba fetu so shangane migalo Eba ti Se mushis kicha la pe migalo Abantwana la pe migalo Istayela la pe migalo Migalo Nabo havo Se mushis kicha la pe migalo Abantwana la pe migalo Istayela la pe migalo Migalo Nabo havo Baby girl so shangane migalo Ebati Aha Ebe bikeli so shangane migalo